nakubwira cyo nuko ayo makuru atari yo, ayo makuru ntabwo ari yo, kuko icyambere cyo nuko twamenye yuko w'ibinyamitwe ngo yageragejwe kwicwa mu ijoro ryakeye mu binyamakuru ko n'abandi namwese rero ko babivugwa n'Uburundi ko abari bagiye kumwica hari aho haba bahuriye n'u Rwanda, mu by'ukuri ntabwo bitangaje cyane, kuko n'ibihuha kurusha kuba makuru. Niba hari umusirikare mu Rwanda bavuga ko yafashije cyangwa se ari inyuma y'ibyo bikorwa, uwo muvugizi w'igipolisi cy'Uburundi akaba yavuga ati uwo musirikare yitwa runaka. Ibimuranga ni ibi ngibi byakorewe muri iki gihe n'iki ngiki, ndetse agatanga ibimenyetso bifatika. Ni ukuvuga ijambo nk'iryo ngiryo utaritangira ibimenyetso, ahubwo mwakabaye wenda mumubaza mwebwe uti umusirikare w'u Rwanda muvuga mwamumuzi, nawe urundi wa Kigali wababazi, nawe kuvuga ngo uwo bafashe ababwira ibi ngibi, mu by'ukuri numva nta komantari nabikoraho, kuko kereka bavuga bati umusirikare w'u Rwanda, ariko nzi neza ko ntawe bafite n'impamvu tuzavuga n'ibindi.
Kuba bavuga ko ari ku nshuro ya gatatu ibindi bitero bya mbere igipolisi cyagiye kibiburizamo byo, kandi bakagaruka ku bindi bitero byagiye bigarubwa mu ntara za Kayanza na Cibitoke mu mwaka ushize wa 2015, kuba baguma kuvuga ko ari u Rwanda ibyo byo mubifata mute, murabivugaho iki?
Ibyo ni byo natangiye nkubwira, n'ibyo kuri abaturanyi bacu b'Urundi barashakisha uburyo bwose bwo gutwinjiza mu bibazo byabo, kano mu hakoresha uburyo bwose kutudraginga muri ibyo bibazo mu buryo bwose, ariko mu by'ukuri u Rwanda ntawe uhuriye nabyo byaba hafi cyangwa kure, kuko ibyo byose byaravuzwe yes, ariko ntekereza kugeza uyu munsi nta kimenyetso na kimwe gifatika cyari cyagaragazwe kigaragaza urwo ruhare rw'u Rwanda. Mwakabaye namwe rero nk'abanyamakuru mukora analysis y'iyo makuru, mufata iyo on conclusion cyangwa se mufata imyanzuro yayo, kuko kuvuga ibintu utabigaragariza ibimenyetso at the end of the day bihinduka propaganda. Propaganda rero ntabwo ari amakuru, ni propaganda nyine.
Ibiko bije bikurikira, umwe mu banyarwanda bigeze gufatwa bakavuga ko ari umusirikare wari mu rwego rw'iperereza ku mazina ya Cyprien Rucyahintare, mwebwe ku ruhande rw'u Rwanda mwise ko ashobora kuba yari umujura, ibyo byo ntabwo bishobora gufata indi sura.
Ugeze neza no kugaruka kuri iyo kesi yo Cyprien, kuko ntabwo byaje kugaragara ko umuntu ntawazwe muri RDF, nta n'ikimenyetso cy'ubusirikare bigeze baproducinga. Nibyo nakubwiraga, ni ibikuru biba biremekananyije gusa, ariko bidafite ireme. So ngira ngo niba ubyibuka neza, ntabwo bigeze bashobora kugaragaza identity y'umusirikare, kuko nta n'uwo dufite muri rekodi zacu. Ntabwo wavuga ngo twafashe Eric bagire ubusa ngo uwo munyarwanda ngo ni umusirikare wa RDF, utari umusirikare wa RDF ngo yitwe umusirikare wa RDF. Ibyo ngibyo urakwiye kwifata muri iyo context.
Liyetona Koloneli Rene Ngendahimana, umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda, turabashimiye ku kiganiro muhaye Radio Ijwi rya Amerika.
Murakoze namwe.